And I taste as a onion ganami. I'll miss some my dollars, Kim Sami. Umuntu pushi carry, si pushi carry. And in his cut as me, Lim ganami. And I taste as a onion ganami. I'll miss some my dollars, Kim Sami. Umuntu pushi carry. And in his cut as me, Lim ganami. Slamma punguka. Yeah, yeah, yeah. Ngani nya kumbula. Yeah, yeah, yeah. Slamma punguka. Yeah, yeah, yeah. Ngani nya kumbula. Yeah, yeah, yeah.
I'm with the bastard. The bastard. Let's a long back to it. Let's a long back to it. Rest in peace.
Ngabhalinkondlezoba imfudumala ekhaya nezoletha ithemba kubafowethu abaseza ngemumva ibavula amehlo ibaxwayise ngobungozi babantu ukuthi abantu bakuthanda kakhulu uma usacela kubona bona konke lokho okwenzeka manje kwakwenzeka nakuqala kuwukuthi sekwenzeka ngenye indlela manje wena phusha ikheriya abakucindezelayo baphendula ithuluzi lakho lokuyikhandla bakhanyisele ngobuciko bakho ukuthi ingane kwadala isidalwa esinguwe kwayisekuqaleni abalwisana nempumelelo yakho ngabazondi wonke umuntu unesizathu sakhe sokuphila abanye baphilela ukuphilisa wena kanzima phinda ubhale futhi cofi ngabe sengiyabhala.